never seen someone like you. Oh, oh. Yale mapenzi ya dhati ulionionyesha. In my life, I never met a girl like you. I never met a girl like you. I wish nisikuone tena machoni mwangu. Maumivu ya mapenzi ulionipa sitaki tena. Nashukuru kwa yote ulionifanyia. Maisha ni mwangu. Thank you for everything.
Kwa mabebe kwa kimini kweze ya nitaki tena. Yendo mbae alofanya niteleze. Mapenzi ni ya weze ya nsiatake tena.
Cause I don't wanna fall again.
Inasala
kuyakosea ni anze complain.
Inasala
I don't wanna fall again.
Inasala
nikukosea ni anze complain.
Inasala
inasala. Nakumbuka good memories. Ukiwa zako form 6 na michuo kikuu na kutunza wetu. Utamu wa kubadilika sababu ya dunia. Na isi ni my friend, friend, friend. Hakia nani ni my friend. Na kupenda ma kazingwa ma nichoresha. Kumbuka ile birthday party, mekuja na surprise. Nilicho kikuta
Yeah, you were sitting down with all them bandits. You didn't even care about me. Sad love.
Kwa mabebe, kwa kimini kweze ya nitaki tena. Yendo mbae alofanya niteleze. Mapenzi ni ya weze ya nsiatake tena.
Cause I don't wanna fall again.
Inasala
kuyakosea ni anze complain.
Inasala